Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 18 guhumanuka kw'amazi. Mu bihe by'abakurambere ikibaya cyo kuruzi rwa Yorodani cyari kinese hose kandi cyari kimeze nka yango by'Uwiteka. Muri icyo kibaya cyiza niho Loti yahisemo gutura ubwo yashingaga ihema rye ahateganye n'i Sodoma. Itangiriro igice cya 13 umurongo wa 10 n'uwa 12. Igihe imijyi yo muri icyo kibaya yarimburwaga, akarere kagikikije kaje guhinduka ikidaturwa, kandi kuvubwo haza kuba umugabane umwe w'ubutayu bwa Yudeya. Igice kimwe cy'icyo kibaya cyaje gusigara kirimo amasoko n'utugezi dutuma haba ibinyabuzima kugira ngo binezeze umuntu. Muri iki kibaya cyari gikungahaye kirimo imirima y'ibinyampeke n'amashyamba y'ibiti by'ingazi binini n'ibindi biti byera imbuto, niho ingabo z'Abisirayeli zari zarabambye amahema yazo nyuma yo kwambuka Yorodani, kandi niho zari zaraganuriye bwa mbere ku mbuto zera mu gihugu cy'isezerano. Imbere yabo hari hahagaze inkike z'i Yeriko. Yeriko yari igihome gikomeye cy'abapagani, kandi akaba ariho hari ihuriro ryasengerwagaho ikigirwamana Ashitoreti. Mu gusenga iki kigirwamana hakorwaga imihango mibi cyane kandi y'urukozasoni irenze iyindi yakorwaga yose mu Banyakanani. Bidatinze inkike za Yeriko zaje gusenywa kandi abayituriye baricwa, ndetse igihe yasenyukaga hatanzwe itangazo rikomeye cyane Abisirayeli bose bumva ryagiraga riti: umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi. Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 26. Hashize imyaka 500 aho hantu hakomeje kuba amatongo kuko hari haravumwe n'Imana, ndetse n'amasoko yatembaga muri icyo gice cy'icyo kibaya yagezweho n'ingaruka z'uwo muvumo. Nyamara mu gihe cy'ubuhakanyi bw'umwami Ahabu, ubwo binyuze mu mbaraga za Yezebeli gusenga Ashitoreti byongeye kubyutswa, Yeriko wa murwa wasengerwagamo Ashitoreti kera waje gusanwa, ariko umwubatsi wawo bimutwara ikiguzi giteye ubwoba. Uwitwa Hiyeli w'i Beteli yubaka i Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu, ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 16 umurongo wa 34. Hafi y'i Yeriko hagati y'udushyamba tw'ibiti byera imbuto hari rimwe mu mashuri y'abahanuzi, kandi nyuma yo kujyanwa mu ijuru kwa Eliya niho Elisa yagiye. Igihe Elisa yari agicumbitse aho, abatuye muri uwo mudugudu basanze umuhanuzi maze baramubwira bati: dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Isoko mu myaka yashize yajyaga itanga amazi meza ahembura ubugingo, kandi yari yaragize uruhare runini mu guha amazi uwo mugi n'ahawukikije, yari itagifite umumaro. Mu gusubiza ubusabe bw'abo baturage b'i Yeriko, Elisa yaravuze ati: nimunzanire urwabya rushya mushyiremo umunyu. Bamaze kurumuzanira, Elisa ajya ku isoko y'amazi ajugunyamo uwo munyu aravuga ati: Uhoraho agize ati, mpumanuye aya mazi, ntazongera kwicana kandi n'ubutaka ntibuzongera kurumba. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami igice cya 2 umurongo wa 19 kugeza kwa 21. Guhumanurwa kw'amazi y'i Yeriko ntikwakozwe kubw'ubwenge ubwo ari bwo bwose bw'umuntu, ahubwo ni kubw'igitangaza cy'Imana. Abantu bari barasanywe uwo mugi bakoraga ibinyuranye n'ubushake bw'ijuru. Nyamara wa wundi utegeka izuba rye kurasira babi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa akabavubira imvura, yabonye ko binyuze muri icyo kimenyetso icyo gihe gikwiriye ko agaragaza impuhwe ze n'ubushake afite bwo gukiza Isirayeli indwara zayo z'iby'umwuka. Matayo igice cya 5 umurongo wa 45. Ayo mazi yarahumanutse burundu, nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yabivuze. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami igice cya 2 umurongo wa 22. Uko imyaka yagiye ishira indi gataha, amazi yakomeje kujya atemba akanetesha igice cy'icyo kibaya kikirangwamo ubwiza buhebuje. Muri uku guhumanurwa kw'amazi akurwamo ibyigisho byinshi mu by'umwuka. Urwabya rushya, umunyu n'isoko byose bifite icyo bishushanya ku rwego rukomeye. Mu kujugunya umunyu mu isoko y'amazi yaruraga, Elisa yigishije icyigisho cy'iby'umwuka gisa rwose n'icy'Umukiza yaje kwigisha abigishwa be mu myaka 100 nyuma yaho, ubwo yababwiraga ati: muri umunyu w'isi. Matayo igice cya 5 umurongo wa 13. Umunyu wavanzwe mu isoko yahumanye wahumanuye amazi yayo, kandi uzana ubuzima n'umugisha ahantu hari hasanzwe kurimbura n'urupfu. Igihe Imana igereranyije abana bayo n'umunyu, ibishaka kubigisha ko umugambi wayo mu kubagezaho ubuntu bwayo ari uko bahinduka ibikoresho mu gukiza abandi. Umugambi w'Imana mu guhitamo abantu no mu gutoranya ishyanga mu isi yose ntabwo ari uwo kugira ngo ibahindure abahungu n'abakobwa bayo gusa, ahubwo kwari no kugira ngo binyuze kuri bo isi yose ibashe kwakira ubuntu buhesha agakiza. Igihe Imana yatoranyaga Aburahamu ntabwo byari ukugira ngo ahinduke inshuti yihariye y'Imana gusa, ahubwo kwari no kugira ngo abe igikoresho kinyuzwaho imigisha yihariye Uwiteka yifuzaga gusesekaza ku mahanga yose. Isi ikeneye ibihamya bigaragaza ubukristu nyakuri. Uburozi bw'icyaha burakorera mu mitima y'abantu bagize umuryango mugari w'abantu. Imirwa minini n'imijyi yasayishije mu cyaha no kwangirika kw'imico mbonera. Isi yuzuye uburwayi, imibabaro no gukiranirwa. Hafi na kure hari abantu bari mu bukene no guhagarika umutima, baremerewe cyane no kumva bafite umutima ubashinja icyaha, kandi bari kurimbuka kubwo kutabona icyabakiza. Ubutumwa bwiza bw'ukuri buri imbere yabo, nyamara ntibabura gupfa bitewe n'uko urugero rw'abagombye kubabera impumuro y'ubugingo izana ubugingo, ahubwo ruba impumuro y'urupfu. Ubugingo bwabo bunywa ibisharira bitewe n'uko amasoko arimo uburozi mu gihe yagombye kuba isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Umunyu ugomba kuvangwa n'ibyo ushyizwemo, ugomba kubyinjiramo ukivanga na byo kugira ngo bibashe kurindwa bibikwe igihe kirekire. Uko ni nako bigenda binyuze mu guhura ndetse n'umubano wihariye ku buryo abantu bagerwaho n'imbaraga ikiza y'ubutumwa bwiza. Ntabwo abantu bakizwa muri rusange mu kivunge, ahubwo ni buri muntu ku giti cye. Impinduka umuntu ateza ku giti cye ni imbaraga. Iyo mbaraga igomba gukorana ububasha bwa Kristo, ikazahura, igatanga amahame atunganye kandi igahagarika iterambere ryo gusayisha kw'abatuye isi. Iyo mbaraga igomba gusakaza hose bwa buntu Kristo wenyine ashobora gutanga. Igomba kuzahura kandi igatuma imibereho n'imico by'abandi bibamo uburyohe kubw'imbaraga z'urugero rutunganye, rukomatanye n'ukwizera n'urukundo bitajegajega. Uwiteka Eliya yaravuze ibya ya soko yahumanye yiyerekwa agira ati, mpumanuye aya mazi, ntazongera kwicana kandi n'ubutaka ntibuzongera kurumba. Isoko yahumanye ishushanya ubugingo bwatandukanye n'Imana. Ntabwo icyaha kitujyana kure y'Imana gusa, ahubwo cyinjira mu bugingo bw'umuntu maze kikarimbura icyifuzo n'ubushobozi bwo kumenya Imana. Kubera icyaha, umubiri w'umuntu wose uta umurongo kandi n'ubwenge bugateshuka, intekerezo zigahumana, kandi ubushobozi bw'ubugingo bugasikigingira. Ntihabaho iyobokamana ritunganye ndetse n'ubutungane bw'umutima. Imbaraga ihindura y'Imana ntiyigera igira icyo ikora mu guhindura imico. Ubugingo bugira intege nke, kandi kubwo kutagira imbaraga yo kunesha, ubugingo burahumana kandi bugasikigingira. Ku mutima wahumanuwe, ibintu byose birahinduka. Guhinduka kw'imico ni igihamya kigaragariza abatuye isi ko Kristo ari mu muntu. Umwuka w'Imana abyara ubugingo bushya mu muntu, agatera intekerezo n'ibyifuzo kumvira ubushake bwa Kristo, bityo umuntu w'imbere agahindurwa mushya, agahabwa ishusho y'Imana. Abagabo n'abagore b'abanyantege nke kandi babasha gukosa, bereka abatuye isi ko imbaraga ikiza y'ubuntu ishobora gutera imico irimo inenge guhinduka, ikarangwa no gutungana no kwera imbuto. Umwuka wakira ijambo ry'Imana ntabwo ari nk'ikidendezi cy'amazi ahinduka umwuka, ntabwo ari nk'ikigega kimenetse kigenda gitakaza ibikirimo. Uwo mutima umeze nk'akagezi ko mu misozi gasukwamo amazi n'amasoko adakama, afite amazi akonje y'urubogobogo ava mu rutare, akamara inyota bananiwe, abafite inyota n'abaremerewe. Uwo mutima kandi umeze nk'uruzi ruhora rutemba, kandi uko rugenda rukarushaho kwimbika no kuba rugari, kugeza ubwo amazi yarwo atanga ubugingo akwiriye ku isi yose. Akagezi gatemba karirimba mu nzira y'iyo soko, gasiga inyuma yako impano yako y'ibyatsi bitoshye n'uburumbuke. Ibyatsi byo ku nkengero z'ako kagezi birushaho gutoha, ibiti byaho nabyo biratoshye kandi indabo nazo ni nyinshi cyane. Igihe ubutaka buba butarangwaho akatsi ndetse bukaba bwaratukuye bitewe n'izuba ry'igikatu ryo ku mpeshyi, umurongo w'ibyatsi n'ibiti bitoshye ugaragaza aho akagezi kanyura. Uko ni nako bimera ku mwana w'Imana wese nyakuri. Idini ya Kristo yigaragaza ubwayo ko ari ihame ritanga ubugingo kandi risakara hose. Ni imbaraga nzima ikora kandi y'umwuka. Igihe umutima ukingukiye imbaraga y'ukuri n'urukundo iva mu ijuru, aya mahame azongera asakare nk'amasoko yo mu butayu, atera imbuto kuboneka hari urupfu kandi ntiharangwe uburumbuke. Igihe abantu bejejwe kandi batunganyijwe binyuze mu kumenya ukuri kwa Bibiliya, birunduriye n'umutima wose mu murimo wo gukiza umutima, bazarushaho guhinduka impumuro y'ubugingo itanga ubugingo. Igihe bazajya banywa ku isoko idakama y'ubuntu no kumenya buri munsi, bazabona ko imitima yabo yuzuye ndetse isendereye mwuka wa Shebuja, kandi ko kubw'umurimo bakora batikanyiza, abantu benshi babiboneramo inyungu mu buryo bw'umubiri, ubw'ubwenge n'ubw'umwuka. Abananiwe barahemburwa, abarwayi bagakira bakagira ubuzima bwiza, kandi abaremerewe n'icyaha bakaruhurwa. Mu bihugu bya kure humvikanira amagambo yo gushima ava mu minwa yabo imitima yabo yakuwe mu gukorera icyaha, maze bakayoboka ubutungane. Mutange namwe muzahabwa, kuko ijambo ry'Imana riri ngo, uri iriba ryo hagati y'imirima, uri isoko y'amazi abeshaho n'imigezi itemba ituruka i Lebanoni. Luka igice cya gatandatu umurongo wa 38 n'indirimbo ya Salomo igice cya kane umurongo wa 15.